This is the African Music Mix on the Voice of America.
Everybody follow come, and no be every breast so be silicon. Make them look on they wash you, and make you do exactly what you want to. Make you no say I no tell you, make you know the devil can they use you. But if I tell you say I love you, I beg you no go tell me to your move. That time 30 billion no go do you, that time no do more no go see you. And if I start to distress you, let me know because I know I want to vex you. But I'm lying, now only you will know you. The same time, you go do a thing with favor you. I love my head, holy boy. So make we do the thing, yeah, yeah. Make we do the live show. Don't come, they form like e butter. Because I know you know, say I know you. I know be every dressing will feed you. Make you know, make me mad. Attentiveness for my mother. I know fit holla, I know fit shout. I know I make that me and you them talk about. And if I tell you, say I like you, I beg you, no let Sakara come, they kill you. That time 30 billion no go do you. That time me do more gonna go see you. And if I start to distress you, let me know because I don't want to vex you. But I'm lying, now only you will know you. The same time you go do a thing with favor you. I love my year. So make we do the thing, yeah, yeah. And make we do the life show.
They do a thing go pass you. Cause I don't try for your matter, make you matter, make you know they do pass you. Cause I go do my own, and you go do your own. Anything we remain, my bone, we go bone. Cause life is too short for debating. Levels too pure for you now waiting. I love my yeah, go. So make we do the thing, ja, ja, and make we do the life show.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on the Voice of America.
Oh, me shaving guy, children no more mother. Who shall be in a part of the world to send it like him in the world? So I don't understand in Dava. Utin me kama tu fanda mi, utin mo sa kufanda nis. Ye ba po ni ba me ja na dingo me ye ja ki de na sanga den ba po. Mute, mute, mute.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
My own, drive my own, Body, Aloma Ubo, a Tadu Blan, Amania Laba Fia, Malafianto, a crack, and a Makeda Kuda, Mayaka Kumplato Maya, Tamajiba Mavia, Ronyeli Woka, huh? Mau, please give me the things I pray for. Want me to shop, I will be able to pay for everything. Then I make sure she buy more. Make me then the money, then like printer, then A4. I study tire day and night, I do want see the light. Bless me, make a study by my gravel for sight. My full up, I'm a 5, you are gonna number wife. It is good, the best, cause I'll be living the life. My con number blessing, let Janssen, Gonem Yako Mansion, Gaya Mayalin, that they watch the Janssen.
Commit my blessing for Janssen.
Mix where genius meets rhythm on the Voice of America.
Kuna tanata wona nata kisa mkasa mimi medata kwako nimezimika chaguoni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vituko vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chatu najiona wa bei ya bali mimi from ilala tmk kinaonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young katilil majiogo kwa families the guys wangu Chizi mwe mchekisha mejienu anavyo niletea mapozi Umbe mwona mapepe dozen Design ya lozi unachenguka na mabitozi Izo pampa sio zao na kodishaga tuka majezi Au nakoma na matanuzi Eti soda na lewa chips nusu wa amalizi Nikupende vipi, nikuvulie nguo Nibaki unione chizi
Nikupende, nikupende, nikupende vipi Mona Lisa mpenzi wangu bona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki Hospitali wamesema mimi nipofiti Basi nyeleze ukweli mpenzi kama unitaki Nijue moja, tupigane buti Nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote uaminiki Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka
kufukuzae akwambii toka yote kwa sababu majalala nimechoka sio enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata basi kumbuka pesa pia utanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata bwana mjeuri ipo siku utapata na hiyo ndio siku utayokuja kujuta basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana na kuacha na una mchi na mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana na kuacha na una mchi na mimi umechoka Nielewe 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 Mona Lisa
Yo mwenzenu nakerekwa huyu kidosho sijui wapi ndamweka nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka tena kicheko chake ni kile cha makengeza wewe duli vipi utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba utaniweka wapi mimi mbona bomba unaniona ninapoteza kila kona mtoto nimenona usijifuate fuate tena koma wenzako wanakuja kujigonga na ma V8 sina shida na senti zako za chips misi hongu shilling tena naongwa madola kwanza na kushenga utawezaje kupenda kwa asiye kupenda please kwenda ndo si babaiki hata huje na nini sisishiki tena kwako sito penda
Mona Lisa unanata kwa kuwa mimi kwako nimedata ukilinga sana na kuacha na una kuchi na mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata kwa kuwa mimi kwako nimedata ukilinga sana na kuacha na una kuchi na mimi umechoka
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Salangozo seria e banga mawatimbi patone mi Famia kangi na zotingeza e lomuna la kota ya kanabeti Bishire na mo se la verite na yati betimbi mi ekimoko Satisa la indiferans ka iyo e Leti mina lege siku moye
Ah, Kalu Bolingo Ake unzi kape Stéphane Sapo Le beau garçon
Leti mina lege siku mo Kalu Pikiri na noti ya yanasika C'est la vérité Naya tibeti mi mi eki moko Satisa la indifférence ka iyo e Leti mi na lege ti kumo e
Swapi, Société Agro-Pastorale et Industrielle
Comencé na molenge ae
Mira boca
kalu
a commencé na yatinga eh
toi et moi
a commencé na sika eh
ira mo
e kala baba na mama eh
jure namon amour mi jure re na yati beti mbi mbi yi moko
yati sala
indifference baba eh
inga nambi
ekoti beti timbi
Miramo,
a commencé na molenge ae.
Miramo kalua ae.
A commencé na yatinga ae.
Toi et moi.
A commencé na sika ae.
Miramo.
Et karababa na mama ae.
Benjamin Beloum. Madina, Mama Paul, Tadiza, sans oublier Petit Ama et Petit Beloum. Kalua e,
akomose na yatinga e,
toi moi,
akomose na sika e,
miramo,
e karababa na mama e.
Mama Dumbai, se cache converte.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Mambo. pirikele.
Stop talking. Pomul paka bouge. Sakai.
Ouais.
Sakai.
Ouais.
Sakai.
Oui, Sakai.
Maleso. Maleso.
Passa, 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 passa.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Another one for the ladies. South is all.
Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Missing breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Yeah. This fresh looking honey and color next with the mesmerized homie kutini kambi na yiva lion say story kabula kapunda kaselu kapa university the g who a be took it nice and slowly no funsa how can I get you know you my lady no you tire kakelo akanoni yanka kunisia apo ni kungo yangana kuchoka apo sinilanga kovenangu nivitenga pangono pangono on the down low kusakila paka ni kupeze futi mukazi uyu ninga mupeze kuti ha iwe ndiwe weka nisakafuna paka ni kupeze futi kulibwa pomula when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
iwe gelo brichabe bwino nakumbuka ntawenye tawi mongalelo kuseni mwamechi nazivirana kuja kumanda hill center ine kuyangana kudabo vena wanda kabodi monga botoro ya kakola tumeso monga tanda kapena ndiwe mgeri wagwa chabo choka kumwamba pabeneza uganiza lelo sende ziba chifukwa nazipeza chabo bwela kuli iwe no fonsa fonsa zina unatindiwe chewe kamwana kamovemba wabolo gula chape bencho vamo nyomba ok papaka bonya mula chewe lekane kutandize osakwela kataka sibeli usaidia ye niliko na nkani jira ya tunimozi tina kamba njila yose mpaka na kwano pageti na bwele na okondwa ndava na peza chikondi when I am low who will care for me
kelo wanga
who makes my sunshine
kelo wanga
my one and only
kelo wanga ni mukonda kelo wanga
when I am low who will care for me
Gelo Wanga.
Who makes my sunshine?
Gelo Wanga.
My one and only.
Gelo Wanga. Nimukonda.
Morini, Dorini, Kulibe Akwana, Ukaitamba Kwendo, ni proper mwanasi yazipanga aniwaza anikonda badia nani sokoneza with a sexy body. Popita mumuseo, mafela batotela, chikango penda, mangati bamufela. Sono anyamata ena amaleta msokonezo, choneka sakondwela, akaniona ndika mpopo. Abwele kaka sayula kwa sabo ndika bima, kalikumwa mazi, evapa nipatali, kwa mene na chokela nako kwa titalimpe. This girl's to die for, she's my religion. She's a definition of mkazi wa panyumba. Wamenifuno peza pefye panyumba yanga. So girl, will you marry me? Genyimbo yanga. Forever baby, jiwe wake. When I am low, who will care for me?
Gelo Wanga.
Who makes my sunshine?
Gelo Wanga.
My one and only.
Gelo Wanga. Nimukonda. Gelo Wanga.
When I am low, who will care for me?
Gelo Wanga.
Who makes my sunshine?
Gelo Wanga.
My one and only.
Gelo Wanga. Nimukonda.
Much love for my homie, the Vindas Alana. Slick and divine was the bomb, boy. There will never be another. Yeah. Track going out to all the pretty females out there. Where are Songapo? Yeah. Ponce Pierre, where are you pasa? Bounce to this. Bounce to this. Bounce to this. Come on, Fencula. Bounce to this. Fencula. Bounce to this. Yeah.
Brings a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Botona, I'm taking it. Well, it's been a daddy.